Hezekiah 37 verse 1. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami, sangikhipha ngomoya kaJehova, sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo. Verse 2. Wangidlulisa kuwo ngawazungeza. Bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi, futhi bheka ayomile kakhulu. Verse 3. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo angaphila na? Ngathi, Nkosi Jehova, wena uyazi. Verse 4. Wayesethi kimi, profetha phezu kwalamathambo uthi kuwo, nina mathambo mleyo, zwanini izwi likaJehova. Verse 5. Isho kanje inkosi uJehova kulawa mathambo ithi, bhekani ngiyakungenisa kini umoya niphile. Verse 6. Ngiyakubeka imsipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu, nginimboze ngesikhumba, nginike umoya, niphile, nazi ukuthi nginguJehova. Verse 7. Ngaprofetha njengalokho ngiyaliwe, nalapho ngiprofetha kwaba khona umsindo nokugunquza. Amathambo asondelana, ithambo kulo ithambo. Verse 8. Ngase ngibona, bekwa kukhona imisipha phezu kwawo, kwahluma nenyama, nesikhumba sawasibekela ngaphezulu, kepha umoya wawungekho kuwo. Verse 9. Wayesethi kimi, profetha kuwo umoya, profetha, ndodana yomuntu uthi kuwo umoya. Isho kanje inkosi uJehova ithi, woza moya uvele emoyeni yomine, uphefumulele laba ababuleweyo ukuba baphile. Verse 10. Ngaprofetha njengalokho ngiyaliwe, umoya wangena kuwo, aphila, ema ngezinyawo zawo, impe enkulu, kakhulu impela. Verse 11. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu la amathambo ayindlu yonke yakwa-Israyeli, bathi, bheka amathambo ethu omile, ithemba lethu liphelile, sinqunyiwe. Verse 12. Ngalokho profetha uthi kubo, isho kanje inkosi uJehova ithi, bheka ngiyakuvula amathuna enu, nginikhuphule emathuneni enu ninabantu bami, nginiyise ezweni lakwa-Israyeli. Verse 13. Niyakwazi ukuthi nginguJehova, lapho sengiwavulile amathuna enu, nganikhuphule emathuneni enu nina bantu bami. Verse 14. Ngiyakufaka umoya wami kini ize niphile, nginibeke ezweni lakini, nazi ukuthi mina Jehova ngikhulumile, ngakwenza, usho Jehova. Verse 15. Izwi likaJehova lafika kimi, lathi. Verse 16. Wena ndodana yomuntu zithathele induku, ulobe kuyo ngokuthi, ekaJuda neyabantwana bakwa-Israyeli, abangane bakhe thatha enye induku, ulobe kuyo ngokuthi, ekaJosefa, induka Efrayimi neyendlu yonke yakwa-Israyeli, abangane bakhe. Verse 17. Uzisondeze enye kwenye, zibe induku yinye, zibe enye esandleni sakho. Verse 18. Lapho abantu bakho bekhuluma kuwe bathi, ungesitshele ukuthi lezi ziyini kuwe na? Verse 19. Khuluma kubo uthi, isho kanje inkosi uJehova ithi, bheka ngiyakuyithatha induku kaJosefa esesandleni sika-Efrayimi, nezizwe zaka-Israyeli abangane bakhe, ngiyibeke endukwini kaJuda, ngizenze zibe induku yinye, babe munye esandleni sami. Verse 20. Izinduku oloba kuzo ziyakuba sesandleni sakho phambi kwamehlo abo. Verse 21. Khuluma kubo uthi, isho kanje inkosi uJehova ithi, bheka ngiyakuthabatha abantwana bakwa-Israyeli ezizweni lapho baya khona, ngibabuthe nxa zonke, ngibayise ezweni lakubo. Verse 22. Ngibenze isizwe sinye ezweni ezintabeni zakwa-Israyeli kube inkosi inye kubo bonke, bangabe saba izizwe ezimbili, bangabe sahlwaniselwa imibuso emibili. Verse 23,
abasaye kuzingcolisa ngezithombe zabo nangokuzondekayo kwabo nangesisodwa seziphambeko zabo, kepha ngiyakubasindisa kukho konke ukuhlehla kwabo abone ngakho, ngibahlambulule baze babe ngabantu bami, mina ngibe uNkulunkulu wabo.
Verse 24, inceku yami uDavide iyakuba inkosi phezu kwabo, kube ngumalusi munye kubo bonke, bayakuhamba ezahlulelweni zami, bagcine izimiso zami bazenze. Verse 25, bayakuhlala ezweni engilinike inceku yami uJakobe ababehlala kulo oyihlo, bayakuhlala kulo bona nabantwana babo nabantwana babantwana babo kuze kube phakade. uDavide inceku yami abe yisikhulu sabo kuze kube phakade. Verse 26,
ngiyakwenza isivumelwano sokuthula nabo, sibe isivumelwano esiphakade nabo, ngiyakubamisa ngibandise, ngibeke indlu yami engcwele phakathi kwabo kuze kube phakade.
Verse 27, ithabanakele lami liyakuba phezu kwabo, ngiyakuba uNkulunkulu wabo bona babe ngabantu bami. Verse 28, izizwe ziyakwazi ukuthi mina Jehova ngiyangcwelisa u-Israyeli lapho indlu yami engcwele ikhona phakathi kwabo kuze kube phakade.